Hadbagaba igu herbu mara lagahi kadshaye halabur kamansadu dambay ula hagagtaye halki ay laqadabu marka dabuga hesaye uchedada hadu kuleeladu hangal tagtaye hirinki utosna ayan habolleyaye mantana hawenkiyo balan hoyada umariyo hablihi islam ken hurdada lagu hilmaameynin socheed hannaan wacan kuwii hadalka miisaamayey habsan iyo kuwan looga baqin halista shaydaanka hagarlii kuwii loo qiray hawshana la qaaday heegada kuwii lagu ismeholacaad mooday quruxdii haweenkaba kuwii hibada loo siiyey nin waliba kuwuu haybiyey ayar heli weeyey halgankiiyo jihaadkiiyo sharcigan laga horeynayne kuwii soo hayaamaye kubriga diiday hadalkiisa hijradiiyo wanaaggii kuwii horeyuu soo booday hannaankiiyo wanaaggiiyo higsigay ugu horeeyaane waa kuwa huggii soo xidhiyo dharkii haybadda lahaaye ayagood haldhan mooday iyo goray hadafaya ama segen iyo halabaysan oo heense lagu gaashay waa kuwa halkaa soo fadhiya waana la hubaaye hame iyo ninkii guur damcee ku hindisoonayey hannaankeedu deeqtu markaa laabta ka weysto hase waa hadday kale bogtaan laysla helo sheeko haddii hoyga loo geeyo oy hanaata qoyskiisa markaas buu haraadku u qabay ha ka leeyahaye karti iyo hufnaan gaarinimo heegan adigaale sagal bay culayska hantida dhibunaysaaye halis weeye fooshuye hadday gelinhin reegayso ilaahba hawadiye haddii inanka soo haado haraaryada iyadoo wadnu hilib dalqada joogo nabarkiina uu weli hayay haw ku soo oraane haddiiba way ilowdaa wixii karhayo idiile hadba labada sacabbay intaa kor ugu haysaaye hawaadiyo dhulkana uma ogola halaqu joogaaye horaadkeeda bidix bay intaa ku heliyaysaaye naxariista hoygii jannada hooyaadigaale hor ilaahay hooyadu waa horumarkeeniye ammaan aan la soo heli karayn hooyo adigaale haddii dirir qaraar iyo mar uun hilo waran joogto haddii cadowgu uu soo handado haraaci aan joognay hoogay iyo waaweray haddii hadalku u gaaro in haweenka geesiya rag badan uga horeynayo ha noolaator kuwii joogay baan maragu haystaaye hambalyo aan goob dagaal kaga wado hooyo adigaale karti iyo hufnaan gaarinimo hooyo adigaale hoo iyo hannaan deeqsinimo hooyo adigaale.